Shima kwebo munganda yobe Lelo fiachila nomba twalomba kutwelele Aba fikansa fiachalo nomba emo bakampene na Aba fwayo muchishi emo wale usanga Tata munganda yobe bambokoya emo badila Ne fue bantala miso katata emo tufisa mina Tata
twelele
twelele
Tata
twelele
twalilaba ifya
Tata apa mushilo
apa
Padia apa mushilo Epo ifwe
Epo
tule Kuntilo lukungu Mufilongani no Twalile kukukonka mwebo Fwe bengi kuchalichi Nifimbi tukonka temwebo Awe Munganda yove Apanomba nishoki raundi Umwaku ilanga efyo nasoma Nefyo nakwata Bambye motu ilangile fyo tuwa peke nyama ushimikilo ne nyimbo Bambi na vonga takudifi kumine entertainment vala lwala Tata ifya kukonka ubulunga mivove apa fyalipwa Kwangala no kuchilana efishele nomba Tata
twele
Tata tueleleni
Twalilaba ifya
Tata apa mushilo
Apa mushilo Padia
apa mushilo Epo ifwe
Epo
tule Kuntilo Tata
tueleleni
Tata tueleleni
Kata
Watile Mushilo Lelo mucheni chove motu puro kutila Padia waevele mose Padia waevele moso kufule ndiato Tata ifwe potule kuntilo lukungu
AdventMusicPlus.com